Yo, it's the boy Altiza. Representing 254 in the building.
Kama mimi, dance kama mimi, chai kama mimi, jam kama one life, funny kama young, suga kama young. Nana neza rap kama mimi, woku kama mimi, dance kama mimi, chai kama mimi, jam kama one life, funny kama young, suga kama young.
Wanasemanga mimi ni coach kick, but damn wakini jeki wote wanilaya. Wanasemanga levi yangu iko funny, kuzi kila jemu niko busy, nina penya nina vuka oni jani. Mugini wanachatu wanabunga wananena wakisema zina mani. Kashangazo kuambiwa kusikia mimi busy zile wa mahani. Mtohani wanabunga wananena wakisema ama yepe boy. Sipe danga zita mani kutitha mini kuwa kona football. Chakani na fugrai kini ona na chamani kumaza valentine. Sauti yangu ikizunga ikipenya ikiram kamya bele nani. Sunga yangu kana woku na chapria kama superman. Jema yangu nikiputa na magento man. Kuwa big guy kwa madame feet kazi popular. Nima wade kuzishika kuzi mic kuzitupa kwa mafumila. I'm happy niko sober I'm a music boys. I'm happy niko yapi I'm a boys and muse. Hey, yo, nana
jee. Kama mimi, woku kama mimi, dance kama mimi, chain kama mimi, jam kama one life, funny kama young, suga kama young. Nana neza rap kama mimi, woku kama mimi, dance kama mimi, chain kama mimi, jam kama one life, funny kama young, suga kama young.
Maidio zangu ma tactics ma adivazi zinakuangaza mse kwa na main information. Niki sit down ni kitoka na kamigi na marakisa ma action. Ndio maana kila time niko busy kufoka zelefu yangu kwa ma future. Sipa jangu sita mani sita mini kwa kade kwa zilo kwa na information. Ma idea kama ma vultures, ma evex ma devex ma challenges zinakuangaza mse kwa kwa na future. Ma adivazi zako ma tactics zinakuanga na effects za ujamas. Ndio maana una react vituwa, una renovate vituwa na tituwa kama jamas. Machizi, mamanzi, majere, makonda igene masikio kithahiri. Maisha kupenya, kuvuka, kusonga imetajia mseme jithahiri. Alfiza ndazidu kuelemisha kuwapa mafunzo kama mwalimu. Na bado na chamani na itaji kureti majina zenu kwa mind CDN na kalamu. Gulia kwa majuto nikikuteki itakuwa nikana lose popularity. Na bado na chamani na itaji umekijinangu kuwa celebrity. Jio manajina Alfiza ilizalua kuelemisha sulo kuwa na agenda. Tunashika, tunamake, tunuganisha atakasa na lazama propaganda.
Nana neza rap kama mimi, woku kama mimi, dance kama mimi, jay kama mimi, jam kama one life, funny kama young, suga kama young. Nana neza rap kama mimi, woku kama mimi, dance kama mimi, jay kama mimi, jam kama one life, funny kama young, suga kama young. Nana neza rap kama mimi, woku kama mimi, dance kama mimi, jay kama mimi, jam kama one life, funny kama young, suga kama young.